Nkwa sɛm brɛni onua ɛbra so sɛ obetie nkwa sɛm mɔdia na fo bibi ɔbɛ wɔ no wasɛ wɔ sɛ nkwa sɛm ɛbrɛ edu ɛmusomfo Akwa Hayford ɛna mene mɔ ɛbɛkyɛ asɛm yi onua dɔfo ani di mɛsrɛ sɛ wobɛsu tra ase na yɛabɔ mpae ɔdomfo mɔbɔmufoɔ woma da wase meyi wayɛ ɛkamfo ma kɛseɛ so wɔbere mu Awurade w'asɛm ɛba mene nyɛ w'akoa a menyansa mene wo deɛ fa me kasa no atufo na manidasoɔ ɛwɔ w'asɛm mu deɛ ɔni wɔ no na masɛm yi so ma no ho no nyane werɛ ahoɔ no so Awurade na masɛm so kyi ne werɛ na ma wo mbɛnidasoɔ sɛ wopie a ɛmu biara anyɛ ɔyera ba ɛda w'ase Awurade Yesu Kristo din mu ɛnɛ mebɔ mpaeɛ amen bio onua ɔsomfo Akwa Hayford ne ne wo bɛkyɛ asɛm yi ne asɛm no peto kasaa mu no mato ne din sɛ the danger of false accusations the danger of false accusations ɔsɛ obi ntwɛntosoɔ ntwɛntosoɔ ɛde ɔhaw bebree ɛde ba ɔdasani asetena mu onua ɛyɛ ade a ɛnyɛ na ɔhuyɛ na ɔsɛ wo na mewɔ hɔ ɔnteeyɛ ɔsɛ metee wankɔ hɔ ɔsɛ mekɔ hɔ yɛhwehwɛ deɛ atwerɛsɛm no ɛka fa ho ɔtumi wo sɛ ɛberɛ a Israelfoɔ ɛfiri Misraim ɛba no Mose kɔgyee mmara nhoma no na hyem papapapa yɛn ankasa de ɛne deɛ yɛbu yɛ ani agu so ɛyɛ sɛ wo deɛ ɛyɛ apam dada a ba mereka kyerɛ wo ɔse mebae ma mebɛsɛe mmara no na mebaa sɛ mebɛhyɛ ne ma ɛno nti onyankopɔn asɛm a ɛyɛ holy bible no ayɛ twerɛ kɔnkɔn no onyankoropɔn bae sɛ baabɛhyɛ ne ma ɛna mera de Yesu Kristo so ɛnti ne nka sɛ owe deɛ ɛtwam owe deɛ anyɛ hwee nnipa bebree akɔ amanneɛ ɔhaw ne atete mu ɛyɛ ntwa tosoɔ nti ɛma yɛm bebree anya haw ne ateteɛ ɛwɔ w'abrabɔ no w'asetena mu saa ntwa tosoɔ yi ama obi awareɛ asɛe ama obi nso adwuma asɛe ama obi ɛne ne mma ntam koraa tete n'abusua ɛyɛ ntwantosoɔ ɔnua ɛyɛ adeɛ a bible no ka ho asɛm na bɛpɛ sɛ bɛfa ɛtwerɛsɛm ahwɛ mose nhoma a ɛtɔ so mmienu a yɛfrɛ no exodus ɛti aduonu ne yi mu adunsia Exodus chapter 20, reading from verse 16. Yɛbɛhwɛ deɛ ɛwɔ hɔ. Onua sɛ woyɛ obi a wotaa yɛ saa suban no bi a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtwe wo ho afiri ho. Esiane sɛ ɛde ɔhaw ne ateteɛ ɛde brɛ onipa asetena mu. Peter kasaam no, so you shall not give false testimony against your neighbor. Na odiba yɛn so a yɛyɛ die mu ɛne kasa amerika a ndi onyɔnko ho adanse kuru mu ndi onyɔnko ho adanse kuru mu onua a wotie mi ebia wakɔdi obi ho adanse kuru mu na ɛyi no firi hɔ na yɛde wo abɛhyɛ hɔ ɛyɛ adeɛ a ɛremboa wo mpanimfoɔ wɔ asɛm bi sɛ it pays to be nice to the people you meet on your way up the same people you meet on your way down so onyankopɔn yɛ w'adom na worefo abansoro a nnipa a wobɛto wɔ mu wokwa mu nyinara ɛtwa sɛ wo ne wɔ mu di no yie na wo ne wɔ mu tena yie ɛsiane sɛ berɛ no so ne sɛ woresane a saa nkurɔfoɔ no ana wo ne
wo saba beto wo na emfa ne sese udi adanse krumu echia safu wi ya renti unya akonya ekoshe suruwa ekwanya wo ye no sa akwa no ena oba faso twesem no aka ne pefe se indi wo nyonko hwan ne wo nyonko onyonko ni obi a wona ni boku shata afria na yesu kase wanya ma unia no wanya ma me onyonko ni unia obi biara a onyankropon abono aba asase we so so ye kokko so ye tuntum so ye green so ye yellow we unia no obi o ha ara ho sam ne se o hwe wo usu na wo ban bi a ono onya saade ni bia otumi di ho adanse krumu ema wotwuma ebo onua ara ho sam ewo mu ni se nipa bebre ye de sa adanse krumu no ana ntro atu wo so ntimpo wonte atiasefo asase so bebre enya adwumhaw bebre nso enya amane won wasetena mu ni wabrabom onya wutie mi se wo ti sa ese wo sakra efri ho uha enipa ko haw mu wo sa adanse krum no ho eye chiwade e onyankopon chiwade kra obitimi dini ne ho mefan se kokosa na edwuma ekita no na firi ne sa ayo ho se mo ayo ho se mpa se ehwe sa de ni ye e kristofo ye fa nyoma bebre watra e de ohaw ni atitie e de ba ye hwe ye nua Joseph adanse krum Potifa yire no o pe abrantie abante se debi bere ntumi nya boni ntia me nyankopon ene mi wura sanse mi wura koto mo ba ha no nya me boni ba do bai se obaso hana do beje biara oye bere abrantie no hunu se ori nya birbi ntia ne nyankopon ene ni wura se wo odofo se uru di adanse krum ati obi aso wodwene ho ana woni se etia onua no wo ye tia nyankopon okasa ho a pembebre nipa o hawo ni atetia ni amane bia nipa kom biara efisa asuban no endino dako de party for ba fi na le kan se abranti akofa ne ba he wo mu kwan a opaso de mfa so opase otumi muda ama ure ya nyanhwe mu sase omu onu mu ya beto na ba nkuasun mu na ni ura yire ede sasem wi edi adanse krumu ato no so ede na besie na na misu atwere sem ne sase o nyankopon sa ewo Joseph sinti no so obi ankobobo ne tue kunu ato de odene ko me ede ne koto efiase ba edubre bia dia ni papa isu akodo no onyankopon esusu trawo but en mu hono yewe ye siye odafia sie wo mfie bebre but according to the time of life na bra onyankopon ahye afa Joseph hono onyame twa sadan adanse krunu mu emampo na museum no ahene su daye na ye penim di fomo achase no Baby by my Joseph Echre will be die as you fear if you ask you to know. Okay, one cano, but they could do Sabin on a day. As I charge you, be our okay, no, so he go for umbra, go find a bayano, or see a fede from prison to Paris. From prison to Paris. Oh, Baba, ye a swafu penny cassepa as a wee fellow through who are Joseph na. Oh. Obi die die nyame adome ko wie ni ye o ko wie ni ye wa urudi obi hu adase krum no hwo hu ye na menim abra Joseph e yin be prime minister menim dia na Potiphar e yire no obeye but obisi o de dim hwa dance e ko but God rules in the affairs of men onyangopon eno nipa bra bo biara oni na odiso onu nyame na nim dachi ene o kirasem nyame shrawo so wa ya krado se uchie mkwasem se umfa krisi se ukraji mkwa ebre ni ebia na ukrisi onumpo bina wako duha da sukurumu ema ye fene se wajime free mzaji waya waya gini se odebi minisumu unyakupo mpo ene mikafu yesu mao se fra krisi se ukraji mkwa se ufa na se do bibiode poja Joseph e free treason no de ba palace no nya gbo be page afu ti bia owo msabria no de ba besi mapama konya so em sure so ti en kwazam asemi free life word media ministry e ho anam de bro em sonfo akwa hefford enam ne mo echa asemi na ma 0244869499 0244869499 mo gana kenya se kwa bre nam tie nya mi sure bye bye.